on and on.
Kang kang, udung kang.
Oh yeah, oh yeah.
One nanny.
Oh yeah, yeah, oh, yeah, yeah.
Unanifanya nionekane chezo mekaba kamba zote. Kula biye shepuke kimbi, ikiona moshi. Ilo teteme na tetemente, iwi waga hoi. Kula biye shepuke kimbi, teteme kakote. Unanifanya nionekane chezo mekaba kamba zote. Kula biye shepuke kimbi, ikiona moshi. Ilo teteme na tetemente, iwi waga hoi. Kula biya shepuke gimbi, tete meka kote.
Sikushe let me see, yeah, yeah. Wine let me see, yeah, yeah. Shuka mbaka chim let me see, yeah, yeah. Hey mama see, yeah, yeah. Oh yeah, body hot.
Body hot like chicken in the oven. Who could you be like promotion? Original uja weka motion. Wine and go down, do slow motion.
Hey mbefuwa ki aina. Figure kali ana macho ya ki China. Zaina, kazi ya ke ni designer.
Ana change mitinde yote, she's a styler.
Ni mrefu wa kiaina. Figa kali ana macho ya kichaina. Zaina, kazi yake ni designer.
Ana change mitinde yote, she's a styler.
Unanifanya nione kamne chezo mekaba kamba zote.
Alskuma.
Kula biya shepuke gimbi, ikiona moshi.
Alskuma.
Ilo teteme na tetemente, iwi waga hoi.
Skuma.
Kula biya shepuke gimbi, teteme kakote.
Alskuma.
Unanifanya nione kamne chezo mekaba kamba zote.
Alskuma.
Kula biya shepuke gimbi, ikiona moshi.
Skuma.
Ilo teteme na tetemente, iwi waga hoi.
Alskuma.
Kula biya shepuke gimbi, teteme kakote.
Sikushe let me see, yeah, yeah. Wine let me see, yeah, yeah. Shuka mbaka chim let me see, yeah, yeah. Hey mama see, yeah, yeah. Tungusha let me see, yeah, yeah. Wine let me see, yeah, yeah. Shuka mbaka chim let me see, yeah, yeah. Hey mama see, yeah, yeah.
Gali usijali, nitakupa zangu zote mama.